round two. I can't count round two. So, ni Nameless anatidai, Yashinski anatidai, na nyinyi unatidai, na mimi minatidai.
Highest point of your body shall be a matua. Yani unaiweka juu as if unataka kuwa nusa tu. Ama unakunja hiyo sura paka hizo vichwa zinafura kama ngazi. Yani round hii ni kujidai wazi wazi. Na uhakikishe umeiva kama diva, kujisikia as if unaoni ni diva. Ati nani anaoni ni diva? You ever heard of a junior achiever? Hiyo ndiyo feeling natafuta. Fans kikikutana kwa tuwa ni pleasure tu ni nakuwa sure. Mukikutana na mimi piga saluti. Nimekula chumbi KMC na sasa natafuta masters kama busters. Ati muli to this na sisi bado tunaendelea kuwa dismiss. Bado muna piga show mele ya kiyo, sisi tuki undado. Uliza klepto na madem wetu wako poa. Cheki vile wanajipa dawa petawa. Lakini bro usiambie wahu, si unajua ni kujidai tu.
Larry King, samta ni saliva au mta ni salam ka salimin. Yashinski Nameless collabo ni hotka, cardigan hit ni kabomza Taliban. Na wachezea tu, kaka ndo usikie. Vile mziki ufanyo neza kubamba moishie. Paka udedi utakwa tu player hater. Mipaka ni dice inter meta meta. Nimeandika mpaka mistari meja. Sana faa kwanza kuchora makari kita. Kagado na jidai jujan gusa bado. We tuk tuk na Milan cruza prado. Tutarace aje, lordy lord you're so slow. I'll make you look so horrible. Isi mara ya kwanza kunisikia. Nyashinski jina maringo mjujisikia. Oh.
Yeah.